kawogo enensi yakukulira sente naye omwato najoleka obwanga kunca abewuwa baleka mu nyumba ingire mpewo akeera mu bunyonyi mu mawugulu afune diba ng'obulamu bwenusu akimanyiye male naku stress nezimu kuba yenna nakulubuka bagera talina sente alisalujo ne mukiko tatesa nsonga neberabira kamala byonna ali omu katonda akira sente oli kamala wensonga bwatesa notuukiriza abalala balimba katonda wange ebyensi makola na mpewo ye kwasooka kwasemba kuluki omutonzi wange ebyensi biyugula tama naye nga temuli 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 bulamu oli nkonge kwensiba olukoba eno gye ntuuse wandaga omukono enensi tukungula nkuba tunogako mbakola netulya singa tukimanyi nti watali katonda ebitowanisa mayagame naye ngaozikirira kyomutima nga tesikweyetonda manya obulamu businge ganduula lya kabaka mu birombe bya sente tunuulira ebinyonyi mu mbanga tebisigamere naye birabirimba kati gwasinga wakasanke okaba kidala okufaanana amayuba olaba yayambaza amalanga ennyonyi tezibulwa bisubyazo bwate bwakuwamba tinalizikiya mukama kimanye tegulwa maziga oli kamala wensonga bwateesa notuukiriza abalala balimba katonda wange ebyensi makola na mpewo ye kwasooka kwasemba ku luki omutonzi wange ebyensi biyugula tama naye nga temuli 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 bulamu oli nkonge kwensiba olukoba eno gye ntuuse wandaga omukono
Sibiteze